It's the TRY Entertainment.
DJ Catch.
For bookings, call us on 0721414514 and like us on Facebook at The Radiard Entertainment Kenya and Instagram at t.r.y.ent.ke. It's the TRY Entertainment.
Zimenishika yo. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki.
It's the team. Zimenishika
yo. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki. Zimenishika yo. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki. Kimenishika yo. Kiko kukicho kimejificha sini kimbicho yo. Sini kenyewe kiko kukicho kimejificha yo. Kiko kukicho kimejificha sini kimbicho. Sini kenyewe kiko kukicho kimejificha juni kimbicho. Washaki. Ndiyo kende chei nikivuta kinge. Adiko brei nikitami uki. Nsaya rei nikiki. Adiko vei nikiki. Washaki, no kende chei nikivuta kinge. Adiko brei nikitami uki. Isaya rei nikiki. Adiko vein kunifanya mara mingi niko hot. Kwa kifua, nukivuta. Na mamoje wangu wote so napenda kusi. Kutoka ngware hadu siku sushi ndaka tuki. Kikilandi, nisha washa kingine. Kwanza pedi seku inadizi na fatu ziende. Ziki kam, tuzivute. Zote ka Chaki. Zimenishika yo. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki. Kimenishika yo. Zimenishika yo. Chaki. Mali mefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki. Chaki. Ini ngoma ingine mtani naitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare ko area.
Yeah.
Ini ngoma ingine mtani naitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare ko area wakisha. Bakiru mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Ini ngoma ingine mtani naitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare ko area wakisha. Bakiru mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Ini ngoma ingine mtani naitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare ko area wakisha. Bakiru mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Na kikuliza ni nani ulikuwa busy wakisha. Wasinjirani ukukando alikuwa busy wakisha. Naisha mezivuta kwa sana leo amezi wakisha jo. Nikubaya mojo ngori nikumatisha. Nikumatisha. Nikumatisha design bila kupatisha. Kuna kikolo kinare ko area wakisha. Bakiru mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Kuma piga luko msafi jume tumatisha. Kukona kamutu nkazuri na kamematisha. Mambo kufanya biriganya bado umematisha. Naka ngoma kengine kanaitwa Matisha. Ini ngoma ingine mtani naitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare ko area wakisha. Bakiru mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Ini ngoma ingine mtani naitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare ko area wakisha.
It's the TRY Entertainment.
Shika jamba shika mtoto dini bablas. Pige munju kwani nini hola gala dance. Shike meza shike onanga yani double dance. Mami do fisika unarada kuna kutubon. geuka niku bang ah geuka niku bang geuka niku bang ah geuka niku bang
new position new position new position gala new position new position new position new position gala new position Nike zimo washa buda cheza na nari ati buda cheza na nari Nike zimo washa buda cheza na nari ati buda cheza na nari
rada rada ni gani tuingie ndani juu misibane mimi najua uko honi janta ni janta jundundu inamata ganja famane wale wajanja kushoto kulia wanachora namba 7 wana wanachora namba 7
shukuri wagri shukuri wadi den 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 nasema shukuri wagri shukuri wadi den 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 yo got it don dosa na tikan rombosa rombosa kila mtu rombosa hey kwom kwom
zimo washa buda cheza na nani ati buda cheza na nani niki zimo washa buda cheza na nani ati buda cheza na nani gala new position new position gala new position new position gala new position new position new position
it's the TRY entertainment
Leo tandress Nipunguzie stress Mjulu bang Bend bend Niku bang bang Alejandro Chief Inspector Nipo zako na zinyonya kama nectar Kitu mufuata solo ni macheta Sio bomi nalipuka ni mavela Tunepuliza leo kivuvuzela Zimetushika zimetufunga kijela Riang ni kukambatia na kukemba Na mawezere uziza ya ayela
Kama kuna kana mama yako Ushikuja hapo Kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuja hapo Kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuja hapo Kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuja hapo Kana mama yako
kanipiga mate kanikwata waya kakonja na kapea miti kuna nduru gizani tititi popo shanta ya 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 ya
The TRY Entertainment. For bookings, call us on 0721414514 and like us on Facebook at The Radiard Entertainment Kenya and Instagram at t.r.y.ent.ke.
Boy child daki unaumia boy child daki unalia Zile vitu boy child we kupitia Ni mingi lakini don't stress we tulia Junajua mwanaume ni kuvumilia Kupambana na hali yake sikulia Mangori mangori kushoto na kulia don't worry brother pana chilia Junajua mwanaume ni kungangana Hata huyo manzi mrembo mwombe namba Hajalishi vile surako inakanga Mwanaume katia de mwenye unatakanga yeah
They want $1,000,000
yes.
They want $1,000,000 They want $1,000,000 They want $1,000,000 They want $1,000,000 They want $1,000,000
But me
They want $1,000,000
Boy child
They want $1,000,000
demo naza katumiza roho. Yeah, can you miza roho? Boy child, yeah, yeah. Hakuna yule demo naza katumiza roho. Yeah, can you miza roho?
Oh boy child, boy child, oh boy child, boy child, oh boy child, boy child, boy child, oh boy child, boy child, boy child, oh boy child, boy child, oh boy child, boy child, boy child.
Boy child, cha muhimu ni uhai bro. Kusumbwana na maslay queen hi-fi jo. Kujitisha uko na ugedi na ujapimwa bro. Kujichocha we ni sponsor na hata hauna do. Boy child, cha muhimu ni kungangana. Junataka kuishi life iti sana. But life yako imeja tu malana. Kila kitu nafanyanga ina maswara. Joki njeri sheri kesho kona sara. Nasikiadi umekunja mama sara. Unajenga do lakini unenda sara. Ukidunga kiatu kali ni masara.
They want a million dollar.
Yes.
They want a million dollar.
But it is hustler.
They want a million dollar. They want a million dollar.
But it is hustler.
Don't go, I'm kujain. Tatezo my number, I'm vutain. Kama ni nyama, I'm wekain. Unafanya ni nabaki, I'm zibain.
I say tonight we are dunda.
Undai.
I say my girl we are dunda.
Undai.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Undai.
I say tonight we are dunda.
Undai.
I say my girl we are dunda.
Undai.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Ah oh, yeah.
Sato magitha, nimeingia club hivi. Na kuna dema na cup easy. Kwa phone nikana ita cup easy. Kwani mama, what's up bana. Nikamsho na itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter. Now let the bill happen. I can die when you think I don't do a you. You can take my friend who ni my do. He's on your room as ma, watch your gazette. Where can you kunwa in carpet? Tonight I'm made by new khaki bed. This la lazma lizain me bana.
Kundae. I say tonight we are dunda.
Kundae.
I say my girl we are dunda.
Kundae.
I say tonight.
Tonight we are dundae.
It's the T.R.Y. Entertainment. It's the T.R.Y. Entertainment.
DJ Catch!
Motsipano, motsi elevate. Orimi kole yabane. I'm bad, but I want to suffocate. With the bad, you want the jelly for good. All I told be, I'm a party with you. Oh, I told be, I'm a party with you. What the told be, I'm a party with you.
Yeah,
party with you. Yeah, I'm a party with you.
Yeah,
what's it bad now?
Yeah,
what's it bad now?
Yeah,
what's it bad now?
Yeah,
what's it bad?
Yeah,
no, no, yeah.
I'm the man, I'm the one that got the bigger man.
Yeah.
Baby, oh, I wrote the bitch to telephone.
Yeah.
I'm a fuck on in a bullet van.
Yeah.
I be bad, yeah, if you're not the fan.
Yeah.
I see a Gucci shoes, good to see shoes.
Yeah.
Want it cold, but I don't go with you.
Yeah.
Bad job, so I want to fish you.
Yeah.
But then I need a bit to boss, make I miss you.
Yeah.
Busy any morning with a DJ.
Yeah.
Move a freaking, freaking one more every play.
Yeah.
I like the way you shake that cape.
Yeah.
Ya bump bump, you got that bump it.
Yeah.
Put it on me, I'm a malasum.
Yeah.
Come up on a jet, dale mushu.
Yeah.
I just wanna call you a hoodie.
Yeah.
Oh, the love of Benny Tabula Woshu.
What's it bad now? What's the elevate?
Yeah.
Ori mi kole ebane. I don't bad belly, want to suffocate.
Yeah.
With the bad, you want the jelly forget. All I told be, I'm a party with you. Oh, I told be, I'm a party with you. What the door be in my party with you?
Yeah,
party with you. Yeah, I'm a party with you.
Yeah,
what's it bad now?
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 Yeah, what's it bad now? Yeah, what's it bad now? Yeah, what's it bad now? Yeah, what's it bad now? Yeah, what's it bad now?
what's good?
It's the tea.
What baby?
What's good? Entertainment.
What baby? What's hit man thing, hit man thing. Bad man thing, bad man thing. Hit man thing, hit man thing. What baby? Skilo. What baby? What's good? 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 What baby? Suji baby. Demiangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on. Amejibeba ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high dine, takukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high kwa vuva na rai.
Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai.
Wa baby, skilo. Wa baby, what's here? 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 That girl, she a bard and she know. Cheki vila mini marda shiro. Like a snake body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kikonga. No life, fine girl umeni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kupeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki wakislim wakikonda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. Tari 4 tunakujanga na rende. Boy vupa tunagwash na bireza. Big tune kwenye club wanacheza. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia.
Yoni criminal, kama ndlama buda boss kama vindio. Mina cheki blue, wa una cheki indigo. Na kupenda ata ukinita indiot.
Ai.
Yoni criminal, ukirombosa ile part more critical. Ukidai can we get more physical. Ukiwasha gode past besiniko. Yoni criminal, you are criminal. Nda kupata pale mbele kwenye pinako. Leo Nairobi kesho na kucheki Singapore. Huku kwetu josi karibu na liquor store.
Ai.
Yoni criminal, itasoja kuna vile tumevamiwa. Na mabusta wote leo wamefagiwa. Mazi wangu wanadai kumkatia. Na ye ni chizi manze anawapatia. Utamu wa pesa ni kuzibebea. Ndo makrimino wasicheki ni kipepea. Na magova wakizusha na jitetea. Wezi nipata pale tau nikilegea. Manze mtani zimeshika tukidegea. Red Devil's best slip nimekelea. Ikaogelea, itaendelea kuele.
Siyo ni criminal. Siyo ni criminal.
Yo, sura sana hapo utatekwa mami. Si ati na chocho utatekwa utati. Ngoma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi na mi. Easy kama do re mi. Do re mi. Do re mi. Do re mi. Easy kama do re mi. Do re mi. Do re mi. E-O-U, we know I got bad boy, tangu class 2. Nikiwa 4 kwa mtuni itekana kwa lupi si atanipea panua tinioshe staff room jaribu vile utaeza boro usidoze mapema alafu after mechi usike kitong kwa meza kicha ni mabati basi kelele sitaki fimbo joe mzito hata itoshei kwa kaki vile ngomo inachuna wate isonge karuma moshi ndani ya medula kasi fila saunya kani ganji misi nasi nita kuteka tuna luga kani sura we huna joe misi jali nita kukumba tingiza yotako dogo dogo na doido landia tingye keja nita kuingiza tana diro brida utiro wa kenya muna mastingo yoni nyonya sana menigeza big stingo chiba sana hapo utatekwa mami si atina chocho utatekwa utati ngoma noma nite bazenga dadi naifanya vi easy rahisi nani easy kama do re mi do re mi do re mi do re mi easy kama do re mi do re mi do re mi do re mi
nilianza kudinyana nikiwa class 2 nilianza kutumia madre F2 pigia Jet Li pigia Jackie Chan bana wambie leo tuna mbugi ya kurombo sana
wacha ni kulambe lambe wacha ni kukembe kembe Alejandro Morio Anzenza mana kwanza nito wakutu ndani ya vera 69 missionary na whichever whatever however and whenever mini fisi na surumi ata kilema ngwati na icheki ndani ya cinema najua safe days zako za kalenda come ebu mwaga tena nilikuwa jigalo time ya Mandela
it's the Alejandro team Zadi Fatima
utatekwa mami si atina chocho utatekwa utati ngoma noma nite bazenga dadi naifanya vi easy rahisi nani easy kama doremi 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 doremi
Penda kapana choki zitoka Vilo zitoka nfanya kadi na choka Cheki kwanza mkunda sonfanya Yo yo Zijo K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-
Kitu kini bamba nimependa. Nikujaribu tuone pato keta weza cheki. Simependa kapa na choki zitoka. Vilo zitoka nfanya hadi na choka cheki. Kwanza kundoso nfanya jasho inatoka. Asya kuzitoka bila takuni ogopa. Si uli ni show me utawai nitoka. Atankenguka muta koki nikota. So wind that booty baby, wind that booty. Suna jona penda yako tu sambuli. Wind that booty baby, wind that booty. Suna jona penda yako tu sambuli. Twene dondo sama, dondo sa. Dondo sama, dondo sa. Dondo sama, dondo sa. Wind that booty baby, wind that booty. Niko chizi kambi flani, niko fiti yo. Ni misari kuzendika, niko studio. Sa wengine zimeshika ziko fiti yo. Siki nice ende sana hadi ngware yo. Na mamuri wako fiti semu radio. Kuna tungu na tuko fiti tuko sawa yo. Na kuna jirani anadai mpango kando yo. Aki anadai ni mdondowe kama indi yo. Nizi shike nizi chape mbaka zilale yo. Kawa ngware ndio mtaani sema ngori yo. Nasi sako sini mrembo siyo sare yo. Ana mahaka yo ni bamba yo ni mada yo. Kutoka jana hadi leo mi umtaka yo. Taka yo, taka yo. Taka, 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 ya, ya, ya. Zero, eh. Dondo sama, dondo sa. Dondo sama, dondo sa. Dondo sama, dondo sa. Why that booty, baby, why that booty, Jackie? Kuna vitu mi upenda. Sikila mahali mi uenda. Kitu kini bamba ni mependa. Nikujaribu tone pato keta weza. Kuna vitu mi upenda. Sikila mahali mi uenda.
Zimetoka ngonga Na wapo wezi mpata mini kasadam. Kama koko mnareda sini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchizo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na ni tam.
Koko haram. Koko haram. Koko haram. Kizi tiri pina siti zina karam. Koko haram. Koko haram. Koko haram. Kizi tiri pina siti zina karam.
Pigwa mboko kushoto loko nyoto. Ako shoko loshe mapuneto. Itapoko mashata kani mento. Unangowa madam ni kani dento. Nazaminia ni nangubu bila njubu.
The T R Y Entertainment.
Figa goti anwadomo basi toka ghetto naeza cheese nikupeleke arikile shigi shigi ble out of 10 kula 10 mwenye chuki na wembe jo zaidi ya town tawape hapa mtazi ndio one customer pana for them super kame kosa figa na anki tupa one two ashaji pa yani amana gali si bomba stika
shai lamba lolo lamba lolo lamba lolo lamba lolo shai lamba lolo lamba lolo lamba lolo lamba lolo shai lamba lolo lamba lolo lamba lolo lamba lolo shai lamba lolo lamba lolo lamba lolo lamba lolo
piga goti pano domo basi doe lolo neza tizi upige nduru wa dikile shika toto fiti na maki inama mina band kibaki tanasani minas mama dikide digi digide out of 10 kuna 10 penda venye unakaza nika unangoja bet mambo ya sleepy jo apana kapenje kabambe kudi wagi anza dance katenje katembe
nalaska kaki pepana jimshan maliza stima zima mzingo mese chobwa kiza nipe nari chini zidi ya wiz kalifa chini ya mtubili takio kili kapisa hapa mjasi ni one customer pana fora mtupa kame kosa pika na anki tuka one two ashajipa yani ya mana gali ziu bomba stika shai lamba lolo lamba lolo lamba lolo lamba lolo shai lamba lolo lamba.
It's the team R.Y. Entertainment. It's the T.R.Y. Entertainment.
Digi digi madu madane wane wida wida. Digi digi madu wadane wadigida. Digi digi madu wadane wadigida. Arufu kama shala ziki nice kumi mina. Digi digi madu wadane wadigida. Digi digi madu wadane wadigida. Digi digi madu wadane wadigida. Arufu kama shala ziki nice kumi mina.
Minani kialti mindani. Zimeshika zimeria tukejani. Media ina digeto na mabiste babi. Bulldogs na di area tumepike kambi.
Inani, we di pretty girl team. Gimme your team, cause you know me own it.
Run on the pace, cause you know we born it.
Mamuri wako na kasbana zima bani.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kamna mamu, nita magarange. Mange usome tepo, nita zamandane.
Digi digi, madawadane, wadigida. Digi digi Mada wadhanya wadigida. Digi digi mada wadhanya wadigida. Arufu kama shala ziki nice kumi mina. Digi digi mada wadhanya wadigida. Digi digi mada wadhanya wadigida. Digi digi mada wadhanya wadigida. Arufu kama shala ziki nice kumi mina.
Kilalo aki kinge osike jana. Kichapo aki kinge mkishada. Kibaro ama kijake taska. Kinyaru kwanza
kibanki rasta kuda na kichingri siti mushi na firimbi ni nambugi na siringi ni nadungi ya shilingi kame dubu na kiingi kani mblina we matiti anazoza kama chiti ziki bondia pigwe miti kibibo ama ashike kifanta kiboza ama ugong na kada kishisha ama abong idada kirungu adi abeng kitanda
digi digi madhugodhani wadigida digi digi madhugodhani wadigida digi digi madhugodhani wadigida arufu kama shada ziki nice kumimina digi digi madhugodhani wadigida digi digi madhugodhani wadigida digi digi madhugodhani wadigida arufu kama shada ziki nice kumimina.
It's the T.R.Y. Entertainment.
Yo, saw the new jar on the place. Yeah, conscience.
It's the T.R.Y.
Let me turn you make you suck my bones like a ball. Make me thing get so tall and tough like a wall. You pretty girl is a bad man a call. Make you fly high like a bird a drop none at all. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, tick mommy, back it up on me. Hey, this something so tight it a grab me. Hey, anything me say you do it gladly.
New penda and a penda. New penda and a penda. New penda and a penda. New penda and a penda.
Ringi na nyagoro alafo kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za kondogo chongo. Lami mboko mbaka usogo. Tima kiwa kampwa na stone proper. Alafo kiwa vajwa na dundosa. Pale downtown na na dundosa. Pale down kudundosa.
Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye wewicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire ni dangerous miudai. Mew die, mew die, mew penda na penda. Fanya na feel kama veteran. Mew die, mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda.
Niko kidali yo shamba na chuna mboka. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninateki ya mayangu na reng. Nazituna kama jengu kunyanda upigwa mboka. Hukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka da kula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
broma. Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye wewicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire ni dangerous miudai. Mew die, mew penda na penda. Fanya na feel kama veteran. Mew die, mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda.
Pambulu, luku, washa kindukulu. Tukijani ni kupige mabibopo. Pale Instagram gachatisha na kimboto. Vinyo na watesa mina penda. Penda hoko koto malokol. Siko kwa mosho orosho. Madiva zime budi na nituru. Kulamba mururu fika ndono juya koto. Gurugu kukaba kwa kila kawai.
Mwanga venye wejibeba na miudai miudai miupenda na penda. Chako venye wewicheza na miudai miudai miupenda na penda. Figure fire ni dangerous. Miudai miudai miupenda na penda. Nafanya na feel kama vete.
Kama kwa na nandia biti ya mao.
Tenge na bundo msi.
Miupenda na penda.
Tenda.
Miupenda na penda.
Kanchi.
Dunge kunya na dungi ni nyuki.
It's the T.R.Y. Entertainment.
Umashude arushe mkuki. Ashikwe na nyege atoke mkuki. Kuna mse area flani akotuma punye. Loshi mkono banana. Anadai peke jeng. Anajita Rihanna. Nanaka akode. Rungu yangu sutabaki ukiish. Simple. Pige munju kwa dimpu. Kana duda apigwe kifimbo. Juni chuma mpime kidimbo. Ako magizanso ni mtunge kiwimbo. Akona kiplan na mekam akiba. Niko ida ya Fatuma so nifunge Ramadan.
Yeah, yeah, oh na na na. Yeah, yeah, oh na na na. Yeah, yeah, oh na na na. Oh na na na. Oh na na na. Yeah, yeah, oh na na na. Yeah, yeah, oh na na na. Yeah, yeah, oh na na na. Oh na na na.
Ala, na kugonga, na kukemba. Sipa kuja hapa, wacha kuepa. Unaweza, unatesa, nda kushikilia, venye umebeba. Shika mboko, na si loko, ni international, fungua maitho. na sikuchochi spiki mdomo. Na we ngoko, nimependa iyo shingo. Ulala, ulala, napenda izo. Ulala, pretty ladies, ulala. Msupa menikemba, ulala. Kuja basi, shusha ngodha. Yo boot shot, ama bikini. Uniamini, usiniamini. Baby leta CV, ni pigi chiki.
Sabani za bonga na uyo malaya. Punguze bendo nipatia za kawada. Jaba ya ringi choki ni madea Sara. Sara Raika leona bonga kia hudi. Za Jamaica zineza fanyo ngonke fudi. Niki ureka rehe wana guhe kudi. Adunuke mixa Chavis na Bumi. Hali nikata sana daike foko. Na mimi nakata juye ye ni mpokot. Na daika mjakano kanyore zeja tot. Kupige kira kamuti lalenda ni slot. Dumbo adupate jidumbo.
It's the T.R.Y. Entertainment.
Na kutinga man akanga kanyanga kama Timberland abamba leo linduru atatoa akio weave na bomo ayeye baby rudi salu salu baby rudi salu salu baby rudi salu salu baby rudi salu bibi utarudi salu baby rudi salu salu baby rudi salu salu baby rudi salu salu baby rudi salu itabidi rudi salu yeah check in my gang my man, shugle wali dede, a dede, na mamoto excess, na waroro waresh, na machupa expect, jam yako meza yangu express, mawete tete, majiki tiki, manyuma nono na manene, manini nini, mawowo chini ya maduve, kwa kitanda taka tuzi kwende, mbio mbio chapa, na towa tenje kuwasha kamenje, sema ngwashe, asema iza ma, ma. Dem yako akichipa man, man. Leo siku ataita na Becky fofo kama zima man kunguruma na kutinga man na ikanyanga kama Timbaland leo ile nduru atatoa akio weave na ibomoa a bad man a baby rudi salu a salu baby rudi salu a salu baby rudi salu a salu baby rudi salu di uta rudi salu baby rudi salu a salu baby rudi salu a salu baby rudi salu baby rudi salu ita fitu rudi salu
chingalingale good girl sing pum pum tight you a star stammering check a dill 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 I'm the real real deal Rosie Melanin and the Batty Babaling Session again in my baby when you bike Charlie I go big around in come a drive If I was a river I would never ever dry up
It's the T.R.Y. Entertainment
Charlie I go aki jeepa man
Aki jeepa aki jeepa
Atang hoa he wave it'll be the Rudy Jim Cause he never ever been with a girl like me
Asama Iza man Dem yako aki jeepa man Leo siku ataita na Becky fofo kama zima man Kunguruma na kutinga man Na ikanyanga kama Timbaland Leo ile nduru atatoa Akio weave na ibomoa A bad man A baby rudi salu A salu Baby rudi salu A salu Baby rudi salu A salu Baby rudi salu Idi uta rudi salu Baby rudi salu A salu Baby rudi salu A salu Baby rudi salu Baby rudi salu
Niko pango na chana japa Manze hanja mzina nipanda Nataka manzi atani bamba Bake bidi nile kukumanga Mse huyu akona uchu Nataka nguna ni kute vitu Na cheki manzi mafiswaini Mina manzi na ingia mitini Anadai aja nevonja mugongo Na napenda
kanga zile kuba kama uhogo. Usiku nzima uyu manzi nilimkuta, ilikuwa noma jua aliamka na matuta.
Hey. Salute. Baby rudi salute.
Continent called Africa.
She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and look it up. Bend over, stretch for the look it up.
Pelekenarien, kiki waka man pelekenarien, ziki nyanyun pelekenarien, mango kuwa kifika basi pelekenarien.
Niko rien na vifuata niua, zimeshika na vifuata niua, kwa the rien uyo bwana chakua, shikilia bwana wea chakua.
Pelekenarien, kiki waka man pelekenarien, ziki nyanyun pelekenarien, mango kuwa kifika basi pelekenarien.
Karika Steph, ma 3-pointer tu sifani. Stephanie wangana yangu tatu, jujoti zangu wanga roundi tatu tatu. Muhogo bigi mini mluya miupiga chibantu. Tingalingaling, school bell ring, na mindo bell ringer, na upele kanarieng. Tuma pini mejipini na makoro, nakapenka na ninyonya. Ohoro wakuo, mwendo wakuo, inanifanya nisike kushika mat. Izo za kuo, chezi kuva kuo, secondary yangu shida hata za kuo.
Pelekenarien, kiki waka man pelekenarien, ziki nyanyan pelekenarien, mangoko waki fika basi pelekenarien.
Niko rien na vifuata niua, zimeshika na vifuata niua, kwa the rien uyo bwana chakua, shikilia bwana wea chakua.
Pelekenarien, pelekenarien, kiki waka man pelekenarien, ziki nyanyan pelekenarien, mangoko waki fika basi pelekenarien. Kiwa muranga nagidike topo, zangu kama kawansambo mongo. Kwenye bedi wako lingolo meno, kwenye pasto yuko shuda ndope ya meneno. Sisi moga inje isi majambosho, nitopo dhato brother kitu dhopo dhopo.
It's the T, R, Y, Entertainment.
Nifiki step, tunapenda easy vitu. Ebula lishe niti bado unakutu. Na mapunye toso na juo weni subu. Manga soko wa udai weni nubu. Wa ukuja kongu wakidai njubu. Security nyati unadai rungu.
It's the T, R, Y, Entertainment. It's the T, R, Y, Entertainment. For bookings, call us on 0721414514 and like us on Facebook at the Radiard Entertainment Kenya and Instagram.
Supana kuni ndogo na mbele bubuzela.
Baro wiguno tumeleta madhina.
Mavo on the beat.
Supana kuni ndogo na mbele bubuzela.
Inaigwa mani wegi theta sokera.
Supana kuni ndogo na mbele bubuzela.
Baro wiguno tumeleta madhina.
Mkemba. Pumbe ndo mkemba. Pumbe ndo mteka. Pumbe ndo msesa. Ndo mkemba. Ndo mkemba. Pumbe ndo mkemba. Pumbe ndo mteka. Pumbe ndo msesa. Ndo mkemba. Sijui kikuyu Super tune, super nekarogi, ningori Anofizi sana mnyama pori, chori Apigwe miti cha masori, joti Imejanda ni alori, siwori Masaya kiwandeze amejawa na mori Kadet ni cross, mitafika apo voy Sina holy spirit, unilikulanga joy Wenilele, ama bajona kerere Peke, ama chupa ya shere Chege, ama mwangi ananyege Mwewe, ama kuku joni mwere Zako azishiki, aliwekewe mchele Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Nina igwa mani, wegi theta sokera
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Naro wiguno, tumeleta madhina
Damkemba, pumbe 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 damkemba Pumbe 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 damteka Pumbe 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 damsesa Damkemba, damkemba Pumbe 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 damkemba Pumbe 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 damteka Pumbe 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 damsesa Damkemba
Missy Patrick lakini na ingunza Shada ziban ni kakeja na iguza Tiwa ndole jikune ni kama funza Dempoko vaja kuna kitu tanifunza
Legeza, kitanda ni jeneza Muto ni saf, kitanda toweza Simu kikando hapo utameza Uko wet kango ni nateleza
Sikiza zeze hapo buda ni tacheza Chapa ilale ex wako ni kalesa Yako sinyoka unajua ikolesa Ni atom hakuna venye buda utatesa
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Nina igwa mani wegi theta sokera
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Naro wiguno tumeleta madhina
Damkemba Pumbe 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 damkemba Pumbe 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 damteka Pumbe 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 damsesa Damkemba Damkemba Pumbe 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 damkemba Pumbe 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 damteka Pumbe 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 damsesa Damkemba
Naudu muthi doka na goma nadina Fagire hege shika nadina Wadi daigiria irimane Maridadi mataradira Moshi za mavela hapa ziunukanga Kete paza meru hapa ziurarukanga Kakise tuturi hapa siuchimbananga Ra Nagifiriganya Shada za kwetu vuto taitana Jaba ya meru gomba ni za China Pedi beberu jina ni wanaina Na kwa hizo mandevu njoti zimekwama
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Nina igwa mani wegi theta sokera
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Naro wiguno tumeleta madhina
Damkemba Pumbe 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 damkemba Pumbe 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 damteka Pumbe 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 damsesa Damkemba Damkemba Pumbe 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 damkemba Pumbe 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 damteka Pumbe pumbe damsesa
It's the T's Why Entertainment. For bookings, call us on 0721414514 and like us on Facebook at The Raveyard Entertainment Kenya and Instagram at t.r.y.ent.ke.
Na sioni kosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Na jueli diva lazima ni spend Hata gani mita Mr. Bagain Kena sioni kosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Na jueli diva lazima ni spend Hata gani mita Mr. Bagain Game basi pale Instagram be Bena benda sani zoma Pale Instagram be Bena benda sani zoma Yani pale Instagram be Bena benda sani zoma Yani pale Instagram be Bena benda sani zoma
Na mokia niko insta Supa na kusuka nuna dinda Ringa vile diva natatisha Twitter pana dhani ndalalisha Tuma ona uyu Ako danso amebeba Ona uyu Ako japa na mavela Ona uyu Kiunginyo na wakemba Mshike kiuno kwanza Twende dada blanda
Na sioni kosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Na jueli diva lazima ni spend Hata gani mita Mr. Bagain Kena sioni kosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Na jueli diva lazima ni spend Hata gani mita Mr. Bagain Game basi pale Instagram be Bena benda sani zoma Pale Instagram be Bena benda sani zoma Yani pale Instagram be Bena benda sani zoma Yani pale Instagram be Bena benda sani zoma
Napenda zoma Unanilenga na umevai luku tu Nadai wifi keja na zuku tu Na kudiemu alai unadai nugu tu Ikipita nkawe wacha juju Boy child ashara usha dudu ju Sponsor ashara usha jodudu ju
na kudiem wala una die no good do.
Kemba tuto akufitishikisha njugu na njiti. Cheki bro, washa shasha adi moro. Bila teacher kuna shule kuja daro. Nyanyash, puff puff. Orosho, piga shodol kuna giza. Ziki nice, tuji nice, uweki story. Kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap, depo kembe tap.
It's the tea.
Aye, nimekam na maboya medera. Nimekam na maplug wanajua the wera. Na mangeos wanatafta wera. Wamejua maspo nyoko in the area. Chicken never ekelea. Itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea. Budani injili utapokea. Chicken never ekelea. Itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea. Budani injili utapokea.
Mishengi ya bash na gang kwa buu. Na mabawusu zazu na tilwa die udu. Kame shika, kame jipa. Mlete karibu tu washa kindukulu. She want a man with a beamer. She wants a penthouse suite for indeterminate. Pour Henny on her behind. Maga keko mangeo sote wanajiringa. Kwa bash zida ya ji baba. Nguwa history za mangeo saubiz baba. Bonga mobe kwa chini baba. Kama judge walitipia utati baba.
Chicken never ekelea. Itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea. Budani injili utapokea. Nimekam na maboya medera. Nimekam na maplug wanajua the wera. Na mangeos wanatafta wera. Wamejua masponyo wako indiria.
Irony walidhani yote ni ndoto. Walidhani hama bulldog na hound yo koko. Hadi Uganda, sight na shiba. Mimi skinny na vile miudi nyangati wanono. Lianza na jam na vibes cartel. So siogope kuni challenge, dance madam. Shika migu alafu dance madam. Shika migu alafu dance madam. After me I swear madam. Hama mbleno na chilingi na utachorea. Hii mboko ni something rare. Inafanyanga kazi yetu nishachorea. Chiza chini baba. Uko mbele ya maob na masling baba. Chiza chini baba. Uko mbele ya mapang na slay queen baba.
Nimekam na maboya medera. Nimekam na maplug wanajua the wera. Na mangeos wanatafta wera. Wamejua masponyo wako in the area. Chicken never ekelea. Itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea. Budani injili utapokea. Chicken never ekelea. Itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea. Budani injili utapokea. Nimekam na maboya medera. Nimekam na maplug wanajua the wera. Na mangeos wanatafta wera. Wamejua masponyo wako in the area. Chicken never ekelea. Itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea. Budani injili utapokea.
For bookings, call us on 0721414514 and like us on Facebook at The Raveyard Entertainment Kenya and Instagram at t.r.y.ent.ke.